zincobolisana laphelilanga masidibane ngomsobo yaspelanga mina wandibonisa ukuba lona lonjani uthando lwenyani luyandonelisa ndikuthandile.
Say,